skathi sethu lesi ngiyakuthatha ukuba nawe kodwa sambe bambisandla sami vulini ethi sijabule ngitokulinza noma seliduma ngiyadiningela isandla sami vulini ethile sijabule ngitokulinza noma seliduma ngiyadinikela konge kuwe.